Exclusive from ZambianMelodies.com.
Wanifunalelo, maile wanisia. Wenangu wapwela na fucha nifuna nisia. Nikafaka mma mutima, mumamba kufunta. Fute ngana misinda siriasi, mulamba kupena.
Apa the winner, niku chechi.
Baza na usa
muchechi. Apa the winner, niku chechi.
Bantu twestu kamba pariringi Siti fakamo mutu muli mutu Wamene sati pasa saini Tati wezo funi sisa kuni using atabe Waloberi aumanda basini yesa Tuma youthi totu konda wela kunyumba malonda Keep my relationship usikiriti Niva mbiri bari desperate Voposta masometi bantu bali na stata Nizako uzakalira Japa waya kurodia bantu beba manyonga Beba jabe upumbuiza Girlfriend ni 2 months 1 month ni friends with the benefit yo 6 months engagement 1 year ufanika mchikwa kinati Girlfriend ni 2 months 1 month ni friends with the benefit 6 months engagement 1 year ufanika mchikwa kinati Inegera wanga
nikucheji Nikucheji
Saka zivira mchechi Ine mkazi wanga
Nikuchechi
Kumuona
kuchechi
Saka zivira mchechi
Kutimanje ndiwe misizi Misizi chite misizi You make it step right baba oh. Kutimanje ndiwe misizi Misizi chite misizi You make it step kurumu baba oh.
May the best man winnie Lucky one, abashala mangwingwi Later boyfriend that happy
Happy
Ushide kwa waka fika ringi Take time of it take any shame Mfwe, the plans a kupeka ni shake Cause guy, wa fake it a take any shame With time ukasanga ni set any fear Wako fwila kalanga Kaba feo kaba kwila na banga So shide kaba rwila manamba Right before magwila na manja Mwendeleshi ya buta Tutu witinesi cha uta Chinjaneshi na muka Chite chukunishi na mokwa
Apa the winner Nikuchechi Nikuchechi
Baza na unza
mchechi
Baga bilisha mchechi
Apa the winner Nikuchechi
Chapwa
Nikuchechi
Baza na unza mchechi
Kutimanje ndiwe misizi Misizi chite misizi You make it step right baba oh Kutimanje ndiwe misizi Misizi chite misizi You make it step kurumu baba oh
Easy paziko bede Kala yambale Akiteki Ospi Young Firozi baba I fly a auto shop, Mr. Makasi Louis Daka, dollar machine, Gucci Ngola
Easy on a far
Yeah Managers Baba Eddie Wadi Twito Nyamata Shefi BMB Electronics Yeah Sega na Toera
With the power given to me by the Lord I now pronounce you husband and wife.